kukhona into bengithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
sekukhona
kukhona into bengithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
inhle
isho ngamashi yahlangene
inhle
isho ngamazi nyalutoto
inhle
isho ngamashi yahlangene
inhle
isho ngamazi nyalutoto
sekuthangshalaze sekuthangshalaze sekuthangshalaze
kuthangshalaze
kuthangshalaze
kuthangshalaze kuthangshalaze kuthangshalaze
sekuthangshalaze
kuthangshalaze
sekuthangshalaze
kuthangshalaze 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 kukhona into bengithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
sekukhona
kukhona into bengithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kuthangshalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kuthangshalaze kuthangshalaze kuthangshalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kuthangshalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kuthangshalaze kuthangshalaze kuthangshalaze